waxbarashada haweenka ayaa laf dhabar u ah horumarka bulshada, gaar ahaan haweenka dhaafay xilligii waxbarashada, waxaana door wanaagsan ka qaadan karaan barbaarinta caruurta. Madarada Toofiq waxay ka mid tahay goobaha ay wax ku bartaan haweenka wajooyinka, iyagoo hadda baranaya culumta shareecada Islaamka si ay hadda uga faa'iidaystaan fursada ay hadda haystaan, iyagoo dhinaca kale gacanta ku haya hawsha guriga iyo barbaarinta awlaada.
sifaylanka aan ka faraxsanaa inaan hadda walbarno, khaasatan walbarashada shaleetaad oo diin iyo maadi iyo shaleeto, khaasatan walbarashada oo tan qur-aanka ah, heedan ka faraxsana waan aan jeelan intaan horumaryona jeelan insha allah.
Marka sidee ka maarayaasa nololood tan idi iyo tan walbarashada?
Idan maasanta su-aal faylay warsiti manolayn walbarashada iyo maaraynteeda mayba in ku degsina jadwal ama qorshal xadeeyo, idana waqti lata waqtigaas ay tiyaayeen maamulsha ay maarayntii la hagaajiye, dugsigana waqti si ay u siina walmay ku dhexgeliya balbaleemaadkii isku badinyi maylerayo saas ato iska dhexwidaas qur-aankii ida maarayntiis may hore iyo walbarasho mahaan barana walmahaan marna maamad iskuulii dugsi mahamarnayo yaraantiye may jeelatay iyadoo markaasaytii mas-uuleto oo qofiigneeta iniyo qur-aanka barata saas dartiye may ka adkaaday qur-aanka akhriysintiis fahamshay istaqoculsaadas xooga.
bismillah alxamdulilah.